We are in Fort Cox interviewing date is what? 7th February 2014, Lee and Suka Bulsa.
Is that his mama?
Hi. Ekukhuleni kwethu hako sithi
sichazwa umntatubani
hayi ke yabona ke ngoku gama lam elivemoyeni hayi ndingumthobeli ndakwamabhele ndimthobeli wakwamabhele kakethe indim ngoku ndandiyikwekho kodwa kafana uditsho kuyongoma kuda kafana uditsho kuyongoma yayindim ke ngoko phaa ko 65 64 ndikhulileke ukhuleni kwam ndiyikwekho ndibethi ifleyiti nditshotsha ukutshotsha ke iintombi zamakhwenkwe zazisombela ngoko sitshotshe thina singamakhwenkwe siphinde futhi ekukhuleni kwethu ukhule kukhulu ukhululule ethubeni ufiqa semaweluke weluke wakweluke yindoda ke ngoku awuzenze ezizazinto ubuzenze uyikwekwe zenziwa yintoni ke ngoku uzishiyile uzawukwenzeza ubudoda wakhula ndemka ndawuphangela erhawutini ndotshintsha ngo-66 ndabuya erhawutini ndathi awufika apha ngo-67 ndathatha umfazi thatha kwam umfazi umazanga ndimthwale ndayomcela ndaza naye ndatshata ukhona umfazi obiwayo athwalwe nje akwitsho ngesikhafu iyathwalwa ke lowo awufika fathi awufika kukhulwa sasikhafu acengwe ahlaleke ngumfazi lowo ade acengwe kathini okanye ade omnye ancane yabona agoduke omnye ude athi ngongayifuni le ndoda aziqabe itoyilethi le aziqabe itoyilethi anukwadiphuwa itoyilethi akayifuni le ndoda emke kuthiwa makayekwe lowo omnye kude axole abe ngumfazi ade azale ebe ngumfazi akhona nangomfazi amanjalo izawunto ethi ngeinto zakudala ezo ke ngabanjwa lorhulumente ukhoyo urhulumente ukhoyo kuthi ayenziwa loo nto uyamtshukumeza kuthi ayintoni uyamruza ya zozo nto ke zinjalo kweli xesha likhoyo ke andiyazi ke ingathi ngugqibile kwicala lobukhwenkwe yeba ya
zikhona izinto like kendenga ngomnye bengxele into yoba afunanga benideyitha ehlathini and befanele ijokoneni ibe ngamakwenkwe ebhafu andani ukuthi ebhafu na okanye bhafu na yebhafu ewe funa ucela ukhe uye wawafika nawena
kuloo ndawo into khange ndiyifumane into kweluka besithi kaseluka ndakwenza umzekelo phaya emgobisi iintanga zam seluka nazo phaya sidibana singiphaya erhawutini sithi ngedelethini mandiluka okanye ngedelethini zezimbi emtshatweni lobethi nduku yeva bendibethi nduku uba ngaba mntanam omncanani ukusweleka komhlophe sibethi nduku phaya emgobisi wasweleka umhlophe phaya sisilwa idala emtshatweni yabona ke ngozinto zomkhwenkwe ezo zaphinda futhi ke ngoku loluke mna apho mhlawumbi akho malithathu apho bazasi bangabdezasibane apho luka nangapha emalihlanu mgobisi elenye itrile ihlasabakhwetha njalo ngokweluke lingeli ikuphileyo ikhangata lethu ke ayilo linye elikhona semgozi ifundele lapho likhona laphaa emgobile abona elenye le nto zanjalo ngokoloxesha ndayotshintsha ukutshintsha oku bendiphume ndiphuma ebakhwetheni yaqonda ndalikrwala ndanxitshisa iimpahla zobukrwala ezi mpahla ke ndaqaba imbola ndaphatha umnqayi ngoku ndiwutshintsha bazawuba yindoda ndibheke erhawutini ndawutsho erhawutini ndawusebenza ndagqiba 9 months erhawutini ndathenga iimpahla ezintsha eziya zindala ndisengazo senapahla ndinxila iimpahla ezintsha ke yeva ndibuye ke ndingumfana ndiphimise kwintombazane abanjengaweke njengoba ndikufuna ngoku ebe intombi iphilile ndibeke umncwazi intoni ndingumfana olubhesha imise wethu ndivume ndijole nawe yabona ibe zinto ndingumfana olo xesha yeva ndiba ndiba nentombi indabo ndikuwe ndingumfana ndezinto intomfe ndibetha hayi le into yakho into yamruzi andikuruzi into luthando yeva naw uyandibona mos uba ndimhle andndianegepha ndiendilav gep naw uyandibona mos no uyandibona zonke ndazinto apha kum ndimfana mna sithi andinafana abantu abatye mpala ndithe mpalampala ndiso into ezinjalo ko ubufana ke yayinto enjani nentombi wawuyibona uba yintombi le ngayibheke emlanjeni iyokha amanzi yintombi le ngobheke ehlathini hayi intombi udibana esebhini kuxela abantwana adibana esele mpanapati ngumfazi wayo aa hayi hlobo ungohamba ngongoku ukhweza apha ngendlela zijonge phaya emzini ambuze lo mntu angokwazi zabona ngombona bentla kwendlela bakuyalima hayi ndim nomgama siyalima zitsho abantwana abatye mpanapati siyalima yonke into inantsi
intombi before uyitshate
kuyijonge isimilo sayo ikhuthele okanye apha kowayo apha kowayo injanina inayini imbeko yeva inayini imbeko iyawakhana amanzi iyaya nehlathini uyeva ndingazode abe ndifuma le ntombi ndibekandizafuneza ulala nayo apha endlini qele wena ayilala apha endlini lala napha ehlathini usesipha ehlathini kusase kuseni yagodwa ngu-3 ndiyagodwa ndibheke ekhaya
nilele ehlathini
lala ehlathini uzawulala njani endlini awunanto mos umzumzi katata nomama akunjalo ke sibethwa ke thina kangaba ndandilala ekampini phayana ndilusa inkomo inkomo ziyatya ngapha ndiyalusa ngothi ndigubha inkomo ndiyagodwa ndikhapha intombi ndiyabheka yaba siyayiba la phantsi kwetyhoma yeva hayi le uti ulala ebhedini ulala ebhedini kazani ulala ebhedini ngasikuyeka nditsho nakoba abantwana ndinto yamntana nama nganye ndibulikazani obethu into endiyayeka ndiyohlulakala kuthi xa siyambluza yayithini kwinto enjalo
so ndivule kweli xesha
yabo ndivule uyeke kodwa utyukutya kwam le
ntoityukutya
kwam
ezinguqhuthe uthetha ngazo zona ngeli xesha lenu beniphila ngohlobo beniphila ngalo
eke
ngoku ufumanisobana amaxesha atshintshile
eke
aphelalini zeziphi iinguqu ozibonayo wena
ngezirongo into endirongo ngoku exesha likhoyo ndibuzayo inguqu endizibonayo ngoku imbeko imbeko ayikho ngoba ndiyandikwenzela intombazane bunganakuthi ungumfana okanye uyikwekwe ungumfana ume nayo esitratweni uyiphuze intombi okanye utshaye endleleni uhambe utshaya ngengenzeki loo nto intlonipho umfana akahambe etshaya endleleni umfana akanamane intombazana endleleni uba ngaba zizaqhipha umntu omkhulu eme hamba yale ntombi uyaswaya eme azimele umntu omkhulu ebenja ngoku balala nabantwana bethu phakathi ezindlini baphinda babakhaphe phakathi kwethu uyayibona loo nto xesha likhoyo funa ukucimele wena imbeko ayikho yona kwexesha likhoyo kunorhulumente ke uba uze nedomolasi yiyo yonke ke le nto yenzele ndirharmos ngoku into ekhoyo mbeko ayikho abantu abanantlonipho uewe bamezinto udlala uewe wayenzini into mendiyisile ukuyithembise ukuthi hayi ndayiphendula le nto ibe yinqiithi ya-a ndibe ndisithi ndide ndikwembe erhawutini gqiba unyaka wonke ndithetha laa nto ndibhale letha ndiye ngalula amazwi uvuye ukuthetha namntu asekhaunqede please ngalapha endiyithetha kuwe athi iletini athi yena lo mntana a-a andivumi andikakufuni eyam indoda iye support sehlangu ndithi no bindim loo ndiyephimisa eletini wena uthetha ngefowuni uthi wena ngoku khandipheyasekone inumber fowuni yakho uzawudibana njani loo nto la mbeko le imbeko banomfazi wam usenomphimisa ngohlobo lukhoyo andiyale nto niyenzayo
utata uyawukhankanya uxesha lomtshotsha kubakho ixesha apho like ningabafana okanye
ningabaitshotsha belikweko
ngelaa xesha iintlobontlobo zomculo kwezi zigaba udlule kuzo
umtshotsha ayingomculo
ndithetha ngazo iingoma zomtshotsho
ezouba ndenze
bangabungakwazi
ndithi tulo mtshana ngumo heyi tulo tulo ndenzetiyo enzethe mboloko
kulonoiiki
mtshanam yu athe tulo dale mtshanam ethe mbolo dale kaloko ndabezikude dale ngamasethela ndeleka ndaba dale ndibone seyithandwa andibone dale kaloko enzetsoloko kuloni enzetsolo mbolo mtshana iki dale mtshana nazo ndugqibeni
kukhona eli xesha ulikrwala kukho eli xesha ulikweko ke ngoku apha
ngeke ndikweko elwa xesha
ngeli xesha
ulindikumfana ke
ngoyatshintsha ke
ngoku ngeke xesha ndingumfana ke ngoku ndiyaxolisa ke ngundingumfana usembhulorhweni ndebundengumasetya ile ndakehlele matisele andisoze ndiye mampengweni ndithi apho utyebo umntu amazini yabona kufana kezo zezombholoko
ezi ngoma intsingiselo yezi ngoma
ebubumnandi mntanam ebumnandini kulapho ndihlala khona utsho wena ngoku ayibubumnandi kulapho ndihlala khona ngoku asingatsathi senze ubumnandi thini wena obo bakho mnandi kuthi lapho uhlala khona asingahlali ithi senze ubumnandi eyilixesha
ndingaba mhlawumbi tata iingoma benizicula ngalaxesha bezinentsingiselo bezithetha kuni
bezikakuhle ibiluthando yazi uba naba ziyathetha zibiluthando uluthando yintoni intombi ebendithandana nayo ndingumkwekwe ibithi ndakutsho indikhwaze noba ibendikhwaza ndisiza phaya soze mntamani abethi mntu ndigalele umntu kophinguzalami ndithi umntu olo
xeshakhwaza
intombi yam olo xesha ndindiumhlandi nomdla ngaphakathi balubethi umntu yakhona njengoba ndiakuthanda mos uba ndiakuthanda mos akho mntu unokubamba lo mlungu akanakubamba kuthi ndikuthanda as never very sorry ndiyamqhakeza ngoba mos ngowam yebo akunjalo andiyazi ke ndaphe ndibuze
ngelixeshaaaza
kuyaselwa
ngeli xesha likulikulo ke ngoku ngeli xesha langoku ngokwentlalo nangokutshintshwa kwezinto namaxesha ucinga mhlawumbi into yobana ingazi ntoni nini abantu abasekhoyo abadala
mntanama ndikwenjinje mna uthixo noba ngandithatha kuthi ndibhubhile kwizinto esizibonayo zimasikizi ezenziwa nini kweli xesha likhoyo anonwabisanga mthina apha kuthi mphifa umbini ngoba ebona ngomso yephele buze ngumgqibelo apha ezathi ngumgqibelo jonga ngoku nasitaven kodwa zawuva ingxolo yabafana benza ntoni bayahlabana bayabethana bayathukana into zange siyenze zonto thi yabona intombazana ndandibona ubamba iglasi isela utywala yebo isitya impalampala never very sorry impalampala into obhinqeleyo yabona oza nto ke nguzeento zenziwa nini nawe kulaa nto ngokwakho andifuna ukhupha ngaphandle
ntata ndiwacela ukuba zeziphi ke izinto ocinga intoyoba ezifana uba zenziwe ukuqula leeila
kuyeasinabo esiphini
ezidibene namasiko inkcubeko yethu
amasiko mntanam siyawenza into ngawazi kwenu nina amasiko siwenza phakathi kwenu yeyinu leyo ayifuni thini nangoku ndisho nangomso ndinamasiko namzawunzisiko ngomso kodwa into ongawelenziyo wena ibe ndikubonisile ngumntana wam nawe ayifuni thina lo yabona njengalena into ebona boutywala umntu zisenini ubuze apha sisilapha ngapha utywala nje umama bemkile wayemka ebheke ngapha ebukhoni bentombi yakho wathi ke ngokuyabuya uzapha ekhaya ngaphatha umphako ngoku sitya wona ziinto ezinjalo yabona ezinto kokunina andizenzo yabona xa zonto zawuqala ngoku sazizenza andifuna ukuzenza uzawudibanisa njani ke and kukona ndiqondayo urhulumente wenu uthi yena mabuyele kundalashe sazabuya undalashe ababuya iingqondo ezi zenu iingqondo zenu namaphisa azimoshakele mos very sorry mani angeze uthi mani yaba ndithi kuwe ukwazi uthi her mani sijonge kagodi kayo ngoku intombi thixo ndakuthambula bengigubiso andibuze ndithethayo nyhani ngala madoda uzujonga apha ngoku uzawufika phaya apha evenkileni phaya ethave ufike ngabafana mnye kuthi abafana babe ngamantombazana mathathu bayasela intombazana ibihlonipha utywala engaka ngoba nto ifuna ukwenda umzi awusoze ufumane umzi unxila soze ufumane umzi nesikolo oze ufunde esikolweni ulinxila funa uhlonipha utywala ento engatyiwa mntu obhinqa ityiwa ntoni ngumfana nomfana indoda eyiqinile engangam lo yintangosela mna ngoku kodwa mbambangaba yi-7 andibuzi nam 7 ndiqhebile mandendisile ndathi ndilusa ndathi yeva ndiyintanga yoloo nto sele utywala ke hayi wena ume phaya uzawuthi ogqiba ukhupha ibhosi ndakuhlabuyo hayi uzawuthi uguke urhulumente athi mawuphindwe ngukubuyela kundalashe uza kwenza kanjani undalashe ayikho ayikho mntana masinebona sorry ayikho konakele konakele ayikho angaphi ndilungiswe mhlawumbi fanenzeni mhlawumbi nawo ziplane nini abandifunde esikolo nako nomlungu wam mhlawumbi angayenza khawuplane semlungu mhlawumbi kwaza bhetere noko kukwazi ubela kundalashe ndiyazi uzawenza njani ndiyawubhela mna ndiseredio bhando ndothela beredio bhando ndimxelele nto njethi sobe phinde kulunge kwanto
konakeleenkosi
kwekho enkosi bayidange ndingunontlalontle ke mna komele imicimba lapha engxundurhini andizoyiseli ndiyalima igadi yam kuthiwa project ibhalapho ndasekhaya ndinegadi kuthiwa project khangeland project ngxundurhini khangeland project ngxundurhini ndilapha ke ndingunontlalontle apha.